Haumoana White. Now, he is one of the, shall I say, stars of this film. He's featured on it, and he's going to share with us now, you know, his involvement in the film. But first of all, it would be wonderful to hear of his aroha, his connection to the whenua. Kia ora, Haumoana.
Ai, tēnā koe, tēnā koe, ngā mihi ki a koutou, ki a koe.
O, ngā ai. Mihi hoki ki a koe. Nei te mihi nui ki kua wātea mai koe ki te kōrero mai. Mō tēnei kaupapa, nui ngā take.
ai.
Engari, nui te aroha mō tēnei ngāhere me ngā awa o tēnei wāhi, tēnei rohe. Nei te mihi nui ki a koe.
Kia ora.
Tēnā, whakamohio mai ki a tātou, ko wai koe, hea tō whakapapa, me tō aroha mō tēnei whenua, me ngā mea i tū mai koe ki te whawhai mō tēnei whenua.
Kia au nei, e te noho tonu au ki tō rohi nei, mai taku tupuranga.
He te maiti koe i te wāhi nei. He te maiti koe i...
Ai, ai. 78 years I've been here, so I know a little bit about the place.
Just a little bit, eh? Just a little bit in yes. Your 78 years. Were you born there? Did you grow up there?
Grew up here. Yeah, no, 78 years.
Kia kaha tonu. Kia kaha
tonu.
So you have a deep connection to this place, and in many of the kōrero. Can you take us back, and take us back to your memories of this place when you were young?
Hi, tō papa, mā waka. Haere māu ki te kohi kohi ngā manu, ngā poaka, e mau poaka, e mau manu, ko te kūkū. Ai, he kete e te kai.
Kua ki ngā kete i te aua wā. Kua ki ngā kete i te kai.
Ai, he kete. Tō tātou kāpata nē.
Ai, te kāpata kai. Pehea ngā tuna. He tuna i reira?
Ai, kāne ngā tuna. Tuna e silver belly.
Oh, ne, ai.
Yeah.
I toro hinaki koe i te wai? O i patu rānei koe i ngā tuna? O i pēhea koe i hopu ai i ngā tuna? I te hinaki?
He lie and I go to fishing line there.
Manera.
Yeah. And Nokia at the tuna. Hi, when na kōrero whāna ki a hau, ko te homunga a hau ki te mga pēpeke. Me ki dā ngā tīpuna te pēke, te pēpeke ko te pūraka, ne?
Ai.
Ai.
Te pūraka.
Ai.
Maha ngā pūraka i taua wā, i tō tamaititanga?
Kā re au i kite atu ngā pōraka tāwhito o te me ki, te Pākehā, i Archie Flog. Kā re au i mohi o ki ahau, tēnā. O te peke, te peke, peke, peke. Koinga o te ingoha o te wāhi, ne, ngana mga pēpeke.
Ai, ko koe rā te take, ngā te maha o ngā pēpeke,
ai.
Ngā pūraka.
Ai.
En inoho koe i reira i te taho o Mātua? O whānau?
Ai. O taku pāpā. Kia nei, kari au he māma. E whāngai au tōku pāpā anake.
Oh, pai, pai. Nā reira, ko tērā te mahi i te taha o tō pāpā, haere ki waho ki te, ki te hopu, hopu kai, ki te patu ngā puaka, ki te hituna. A pai, wera momo maumaharatanga. Rite rite ki tō ki ōku. Maumaharatanga i te wai i tamariki ai au i te rohe o Ngāti Raukawa i haere i te taha o tōku pāpā ki te hīka i te wā o te tunaheke. Heke mai te i ngā roto o taua rohe i haere pai ngā maumaharatanga haere ki te taha moana ki te pū rāpiti, ki te whakakī te hinaki, ka hoatu ngā tuna ki tēnei whānau, ki tēnā whānau. Hei kai, hei whāngai te iwi, hei whāngai te whānau.
Ai.
Nā reira, kai runga koe i tēnei, me ki tēnei kiriata, he aho kōrero i runga i tēnā kiriata, te kiriata nei kia nei one shot or last shot at messenger.
He aho kōrero. Kia nei, e hara nau o te last shot. Kia nei, ai, e wini mātou, e wini. Ai, kia nei, ko te āhu o te ngāhere tēnā, ngā kai o ngā manu, ne? O te miro, o te, o te tawa, o te miro, ngā kai, pērā ki te, te haere māua ki te patu kuku papa.
Te kuku papa?
Ai.
Wā, wow. Pēhea te reka o te kuku papa. Kari au i kai i te rā, engari pēhea te reka. Kei te pai, waiho te rā. Engari i rongo au, tino pai te reka. Tino pai te reka.
Ai. Karekau ka ngā possum i rā wā, ngā he kai ana ngā possum te rā nei, he kai ana ngā manu.
Ai, e āhua kēno aua mea ngā possums, ne?
Ai.
Tēno hiakai rātai? Me ki he poakara, rite ki te poakara tau i te wai kairātau i ngā rākau o te ngahere i kite au i tētahi possum, i tētahi rā. I kite au i aia e kai ana. And au we, te maho ngā kai, e tai i te kai. Hey, kai pērā i te puaka. You know, kainia,
Hi.
kainia. Kāri mutu.
Oh, te rā nei, ko mau pōaka, Tony. E te wā o mātou noho ki runga te maunga. Nā, tā kawea mai a Tony, he pōaka. He te rā nei, he kai ana mātou. O mātou kai. Hi, kā nui ngā pōaka.
Kia ora nei, he ngākau Māori tātou ni. Aha, ko he Pākehā, he ngākau Māori mo te whenua, me te aroha mo te whenua.
Ai, e tūturu tangata a te whenua,
Ai,
ne?
ai, ai.
Ai.
Nā
Ai,
reira.
e ringa raupā, e ringa raupā.
Kāre kore. Kāre kore. Nā
Ai.
reira, he aha o moemoeā mo tēnei, you know, mo tēnei kaupapa, te whakawhitinga rori, te hanga i te rori nei, te rori hou. He aha o moemoeā mo tēnei kaupapa.
Ai, mahi kino ki au nei te rā whakaaro ki ta e ta haere ki raro te mā te mga pēpehi ka te tehi atu he rori anō ki runga rā the online option Z
Yes.
Koina te tika ana. Ai, koina te tika.
No. The other options say no need to destroy something so beautiful. No need to
No need at
destroy.
all. Yeah, ngā wai Māori kei roto rā. Ai, ngā puna.
Oh.
Anoe ngā puna i te wai Māori.
Oh, he puna i
Ai,
reira.
oh ai, he te atu
Oh.
koe a te movie, he te atu koe ngā puna i te wai Māori, i te mā o te wai.
Te kino hoki o te patu i wēnei momo taonga o te whenua, te puna wai, he tino taonga te puna wai, me titiro koutou o te orātou o te kāwanatanga, ki te
Ai.
maho o, ai, you know, it boggles my mind, it really does, that something as precious as a puna wai could be even sacrificed for a road, an unnecessary road. You know, these are taonga, oh, especially the puna wai. Is there a kōrero about the puna wai? They have names and a kōrero?
Nā, ko wharewhare au ki, ko ngaro atu ngā ingoa, ngā kōrero, ko ngaro.
Oh. Well, we can't let the puna itself get ngaro too, eh? So, you know.
Oh, you'll see it on the movie how clear and you look into the water and it actually magnifies. It's how clear it is.
I can taste it now.
Oh, it is. It's beautiful.
Yeah, there's a
But
difference,
it's all
eh?
going to be buried. No,
Yeah.
it's shocking.
It is,
Absolutely
and it
shocking.
heartbreaking, you know, and frustrating, confusing, all of those words, disappointing, you know, every word that there is, for the desecration of such taonga,
Aye.
and so, you know, it is a wonderful thing, in my opinion, that this film is coming out. And so they are going to be sharing you on that film and some of your kōrero. Can you give us a little bit of a sneak peek into what that might be or what you're going to be talking about? Is it, you're going to go back and show them where you grew up and things like that, or is it a bit more
Well,
advocacy?
I te wā o Toku Tupuranga, they live out on the coast, and we had places to go when we wanted different kai, and that was one of the places. We might only go there, I don't know, a couple of times a year, but we went to other places. You know, we lived, you know, I was born in 1945, so just straight out of the war. And people were all, you know, pretty self-sufficient. You know, people helped each other. You caught fish, you distribute it. My dad was always distributing and giving kai away. You know, he was a great fisherman. He was a great hunter. And that's how we lived. So
there's something very beautiful about that. Hey, that's getting lost.
Yeah, my input is not really as much, because really it's about Tony and his wife and his family. You know, they've been doing it hard. You know, te mahi kino ngā tāngata i tai mai.
Me a rātou whakaaro ki te whenua. Me te moni. Me te moni.
He moni. Ko te mea nui he moni.
Ko tērā te ahua ki au nei.
Ko te karakia that I do in the movie is a karakia about, it's a very old karakia. It's a karakia that came from Waitaha. And it talks about, if you could imagine waking up in the bush environment early in the morning when there's nothing around, nothing stirring except you, and you're talking about giving substance to your very thinking and you know, standing up and yeah, giving substance to your innermost whakaaro. And that's what the karakia is for, and its connection to the ngahere.
Well, can you tell us more about that? That's beautiful kōrero, and I'd really like to capture that kōrero from you. Can you share more about the kōrero of that karakia? And
well, all right, it goes like this. I'll just go line by line. It begins, ka hihi, ka kore, ka pūwai te hinengaro. Now that's awakening in the morning. Ka hihi is the very, what would you call it, slivers of light that comes with the early dawn. And kore, there's nothing happening. I don't know whether you've ever been camping and you wake up early. It's the only example I can give that you might have. Ka pūwai te hinengaro. That's the flowering of my thoughts. Hei ka kore ka pūwai te hinengaro. Whakamana au kore me whakaaro. Giving substance to what I want to do for the day. Hei ka kore ka pūwai te hinanga, whakamana roku whakaro, te pōri tonu o te pō, te kore ko te pō tonu mai. The darkness is leaving us, it will come again. The pō o te mai te ao marama. That's the going from darkness to the world of light as the day progresses. That's the substance of the karakia. As you know, karakia tāwhito is not about asking somebody to help you. It's about giving yourself a bit of a G up in the morning. You know, you better get up and you better do something. But that's what that karakia is, if you could imagine you sleeping out in the bush, which I've done a lot. And The only reason you wake up early is because it's getting a bit cold. The time before the sunrise is the most coldest part of the night. And so that you shiver, and so you get up and you light your fire and cook your kai. And that's what that karakia gives us. Yeah.
Beautiful. Lovely. And I have many times I've enjoyed the very, very quiet still from about 4 o'clock onwards.
That's
the
right.
Quiet. Yeah. I have you know, and those are some of the most beautiful moments, because there's a quietness and a stillness, and you just
yep.
feel the essence of the Māori, of the whenua around you, and the quietness, and then the sky starts to change a little, and then you start to hear the manu waking up, and it is a beautiful time. Yeah, no, thank you so much. Thank you for sharing the karakia with us, and particularly, you know, taking us to that time in the morning. And so many of us, you know, in the modern day, we miss that miki te tapu, you know, of that quiet space.